Ekirabo ky'osaba ekirungi naye mukwano simanyi tolyekuma ffe tukyali batokwe naawe raba kale bulima luno banga wenyeza omukago tomalaga gutta otyo osaanira okusooka weeteese naye bwebaawe waddeyo tube ffembi nze nange kyendabye tugutte kati alaba bwe neewaayo munnange okwagala okungi kumpalula kati osika muzibeeya ekirungi n'ekibisi kyagaana teyo bazadde bo bagambe nabo kyomwana kyenasaba kimpadde nkuwadde n'erinnyo olw'okuba olisaanidde kati gwe maama osaanye okunzaala
era bambi n'okuva leero gwe taata tukukamire tusabe akira kyakuuma
ayi katonda kuw'ekisa tufukamidde wano mu maaso go nga tukusaba kwaba